Sasa rais akienda huko Nyanza, kazi yao tu ni fitina. Oh, huyu deputy president hataki tukuje. Mimi nataka wakuje, lakini si wakuje kuchukua nafasi ya watu yangu ya Rift Valley na ya Mlima. Nafasi ya kazi ikipatikana, kwanza tuangalie wale ambaye tunaamini na walitupenda na tulikuwa na tabia nao pamoja. Na nyinyi watu ya Nandi mko hapo ndani. That is my position.
Na mimi najua ndio custodian ya shares yenu. Mimi ndio niko hapo. Now tell these people, press, I have no apologies.